Ini ngoma yote mseshala last enje juu ya kupiga benje mise ama kimenje mise that mise that mise that
baba dogo au sio au sio au ndio highness
chilling with the modest producer.
Say we chilling pande Gaza, mimi na masti mi brother pande stone manze tunaseti shada tukimedi tuna mziki vibada. Kumbe mabistwa tusaka na venye jo tumelalisha rada. Wanadai atile wanatukanga eti kuna bista memeza US baga. Dega na fire, fire, lakini na kusho semino boya. Dega na fire, fire, mimi na mibada toka raba. I say how are my beast, wadai kuni fist, lakini middle king cause I'm running this whip. So when dega na fire, fire, manze na kusho semino boya. Ati eh, mzing, mzing, ati mindo mzing wa wazing na mindo le mzi mzi, ati mindo mzi wa wazing. Walidhani they can beat me nasitenze kwangu picnic, hey. Se walidhani they can beat me nasitenze kwangu, sitenze kwangu picnic.
Kucheza kimzing ting, try mambo yangu tabaki kwa dim. Juu already sura nimebonda ni mambala ndim. Wadi wakikam na Mr. Bean, love all but for me I trust feel. Baba yeah, I live once never twice. Nuku focus na life ngori kujipi knife. Chunga joku daddy bana bila wife. Tunajua unakifua but tumia akili. Pande yangu bana sinanga wakili, eh. Kujitambua that rule no one. Meditation frustration kijali situation. Ngori kunijudge na unafima kwa ass. Unabishana na babu chunga na yangu kas. TikTok niki watch kani back zini. Nilianza kula fee niki wanga class 3.
Mzing, mzing, ati mindo mzing wa wazing na mindo le mzi mzi, ati mindo mzi wa wazing. Walidhani they can beat me nasitenze kwangu picnic, hey. Se walidhani they can beat me nasitenze kwangu, sitenze kwangu picnic.
OCS let me bring it to your face. Ndio upate rada venye taamua hii case, yo. Mini hasala uliza highness na jenta na pako shugulikia pale base, yo. Na hii ni kweli jo, si pretense ni mabistu wana kasi maju tumeja mistakes. Hamtuamini hata tukijaribu kukonfess. Sasi zini nimeandikwa kwa kitabu ya offense.
Ati majaji wrote, eh.
Siyamini hizi charges
even though you take me to court.
I'm so ready tena sana kujitetea manze.
Ati majaji wrote, no.
Siyamini hizi charges
even though you take me to court.
I'm so ready tena sana kujitetea manze,
eh. Mzing, mzing, ati mindo mzing wa wazing na mindo le mzi mzi, ati mindo mzing wa wazing. Walidhani they can beat me nasitenze kwangu picnic, hey. Se walidhani they can beat me nasitenze kwangu, sitenze kwangu picnic, hey. Siku saba kwa simiti manze hiyo feeling sinifiti. Nikikumbuka utamu wa kiti unateta joto na enjoy kabaridi. Nika coast zangu tukubarizi. Ati manze sika life nika easy. Missis afande kidogo ni mshike titi. Ame fall na me she wanna give me a quickie. Huku stenje na toka lina bibi. Si amini mola meni bariki. OCS kumu uzia akili. Anadai toka leo kwa kemi wakili. Huku stenje na toka lina bibi. Si amini mola meni bariki. OCS kumu uzia akili. Anadai toka leo kwa kemi wakili. Jimindole
Papa Dogo's fine.
Ini ngoma yote mseshala.